Zikiri zankubulire Zikiri zanchatwe Zikiri zankubulire Zikiri zanchatwe Oh baby Zenda sete gera Onda wosa sabinji Chirona misana Nkose binji Binji, binji nyo Okula pango tegera Jengkulo mwuriza Na ye Zikiriza nkuhulire Zikiriza nchatwe Zikiriza nkubulire Zikiriza nchatwe Oh baby, I love you Oh baby, I miss you Omukwano gogunyuma Naye ate gye gukoma okunyuma ennyo Gye gukoma okuluma Nga gw'oyagala tonakimugamba Bambi mpaya kade Nino obugambo bwange Wadde butana nnyo we buti Zikiriza nkuwulire Zikiriza nchatule Zikiriza nkuwulire Zikiriza nchatule Oh baby I love you Oh baby I Buli we nkulaba nzenna ne nsamalirira Nindowooza Oba kye ndowooza naawe ky'olowooza Obufaananyi ne nkubya Kwesituleta minafiyeta Ne miramangota Naye, naye Saini ne nkuweereza Simanyi oba bye nkolawo Obiraba Ondoreza ki nze naye Zikiriza nkuwulire Zikiriza nchatule Zikiriza nkuwulire Zikiriza nchatule Oh baby I love you Oh baby I Zikiriza nkuwulire Zikiriza nchatule Zikiriza nkuwulire Zikiriza nchatule Oh baby I love you Oh baby I miss you You're just like a fitness dream to me Just like Creator creation group again forever